Turn it on. Turn it on. Ask your beats. Bring it on, baby.
Let's go. Muniziba nona vama intro. Okay, apa nine niliko. Nili fly monga chani ego. Ababa sala no wino wino. Commander Bendy neche wa simple. Black beauty yangana timpo. Basala magelo ni mapimpo. Niziba bani mvele la kalijo. Nikara upstairs one room. Tuma rubber ziba nzine fumu. Mona mweti fela nzine dumu. Nitu tira tira monga ni perfume. Ni babaya kumozi chena biti. Pa Mikey nzine mfwiti. Nili badi ni gwirire ni plizi. Tema chiki ine mwanzi nilisiki. Mabazi ni chia monga ni kuseo. Pumpu ona bala kana neo. Bif na ine uzani peza kumachero. Elo notu kumazulo uke sefi ya kachelo.
CoPlayJams.com.